kumizwa kote, bado nipo. Pengine yupo anayekidhi haja zake, ndo maana sina ratiba na pendo lake. Nabaki nalia najinamia, uwezo sina wa kumwambia, nitoe wapi ujasiri ajue, ajue nikope wapi ujasiri ajue, ajue nikisema nilipize, itanigharimu maisha yangu. Nipi nimuulize ili niokoe siye zangu? Mambo shagara bagara kizidi mitachizi, shagara bagara mitachizi ya kizidi mitachizi, tachizi shagara bagara ya kizidi mitachizi, shagara bagara mitachizi ya kizidi mitachizi, tachizi. Wananipenda, kinachonishangaza kauli zake ni muache ametingwa. Nakosa raka nipumbaza, najiona mimjinga. Nabaki nalia najinamia, uwezo sina wa kumwambia, nitoe wapi ujasiri ajue, ajue nikope wapi ujasiri ajue, ajue nikisema nilipize nigharimu maisha yangu. Nipi nimuulize ili niokoe siye zangu? Mambo shagara bagara kizidi mitachizi, shagara bagara mitachizi ya kizidi mitachizi, tachizi shagara bagara ya kizidi mitachizi, shagara bagara mitachizi ya kizidi mitachizi, tachizi. Mambo shagara bagara, shagara bagara.